Radio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Sakirabe heedi be jamwaale modo eden goni e bete alalbaare no gaydi di lewru juillet hitande 2020 yamde jeena yabbure ke silimaaji sappo Ousmane Niall buldo kabaruji do gagne kante de boggi jande to lawol wala ciude kay yaade yelimani illa yontere jabbene de sabe to boji ko bonni lawol gol dawbe do maggol be lanaji nawtorto joni faake ba jabbo kana neddo do fu yoba teme didi na temen nay Leyde Afrique horebe Leyde Afrique nayo anandoma do bomako do jango be nelabe heebe hendar dartan yalla ana kebana tiida la leydi meden gondo hakkunde IBK M5RFP jogola masibaji ngadi le gelle kewde le sahal e wuddu leydi meden di fandi fo himbe jettone kedde ke hen kaake du boni sanne yodi won sembe kabaruji beta ko bismillah modo hedaade ci jottamani lawol kay yaade yelimani taji illa yontere jabbinande ciagal tobboji mawdi ngadde le o region dawbe do ngol lawol hakkunde de gelle didi kana bama joni lanaji fa keba taje mayongo e dum metti dawbe yogabe lam kobe de gelle jeyi le nokku o fa ndara ko boni dun kany e tidal mo dawbe njogi fa be dorden famu ke en Aminata Dial e Mohamedou Samasiku
to ngendi kersi kany kany dogo filitor lawol ngol ka yolik pon gonnodo hakkunde de gelle didi ana bangi maye sabin bin sun jian tammu o hebi ton gal gollal ka nawi dum ka sabimbini to yaha e wartu gongol taje ngol lawol gonnongol hakkunde kayi kanyi e yilmani lamu ko be wombe ton be kanyi e député en ton jawni ke yade yewide o tidal demba traore kanko mo député yilmani kerden mo
on a pris de nouvelles
to bomko to min kebi oro kabaru hultama wiide njam kombu wadi brondaji do dotol gol ka ko min gari tun ko min taw wiide an buri ko hulita ko sa min taw tun sukabe e robe gonnobe tun gilla balditati sai be do be andana fa hudun jam hakke sappo yibe natali lanaka hani tan bamde hakki be taton dum do e farati mawdo dum ka wala ta jati sababu kasara goddo
on ata encore notre catastrophe
ko jenna hebbin gol lawul ko ka wadi sababu so wombe gol lawul be ka kani wakkati joni o ka be yimbe ka lanaji bamata so taccita anjiya lumgol neddo goto fu yobante medidif na temetati so hebal lumbude kedo den debbo goto gondudo e nyawdo kalido e dane mayongo ko tabalde ko sifi e do o tidal
fa nuku wala dum jodo ma dum lelo almami kasi gane lati sababu min keba ko min nyama min keba ko min jara no jogi neddo nyawdo jati
wakkati joni o ka gollawol mo intinaka dabo wombe maggul be ka anan bemba tidalaji goddi garoji sabe kamuji di le region o wer ko Mamadou Samba Diallo heban studio tamani ude kersikani
yude ko ndungu naati warde do gonde handen do yolo ngoji tuboji ngadi fandi fu maybe taton kaake dum boni sanne sarawisi protection civile anandarta himbe ngattana koy mube hakkilo le ndungu o e wi mabbe metio holiti wiide iwondeji mawdi kebete le ndungu o le leydi meden di illa joni jaati bonandaji puddama matede le nokkuje yogaje kede ko litna colonel Adama Jattigi Jara directeur regional protection civile bamako wi Adama Amadou Haydar do faccitaak Mohamedou Samasiku
hitani hikande kam metto holliti wiide kamuli mawdi anangara pamoko kany seraji mudun jihi misal mudun jati sabi wondede yogaje kammo hewi mudun pa chami ele kumin 3 o ele majjun won cuudi chamudi hen to duanza todun en jihi cuudi kewdi chami yimbe galle be anakaani laninanade kutteji hono di kamuli mawdi di won kulleji yogaje di kanadi yimbe be kaani dalude du woni be bama nyamaji be ngada do laawi jankam morto biyan kam on naban yaata dum diddan laawi jiyan di tidal la mawdo jiyanne abada yoppata laawul mudum min bami laawi fukan di to bangal protection civil to midon gonde mo inde kaaki amel gollirbi midon joy ko wete batu ngaji jimbe darani be cyallal dum midon gollida midon baawi yaade e deede fano min baawi renirde jimbe
sakiraabe on kebi faamu Aminata Dial faccite halletna colonel Adama Jattigi Jaraka do jidi be daraade faamu di kabaruji fu do baa hewde de do numero amen whatsapp 76 70 80 51 o do baa do noddude do numero via mo 37 321. Hore be Leyde Afrique nayo anandoma alkamisaare jango noga e tati lewru juillet ndu do bamako do dawul mabbe warde do yalla e be kebana tidal mali o jogala be kanankobe leyde yo mo leydu ko duwar al hasan watara makisal mo leyde leydi Senegal Mamadou Issoufou mo Niger kanye e Nana Akufo Addo mo leydi Ghana be nelabe ngaramba mako do ciagal ko nelabe CDAO be horeju leydi Nigeria kiddo Goodluck Jonathan Ardino donki biltude kabaru o Umar Waygal
wo holli timbe wiide be ngoni ciagtitobe neletebe warde leydi ndi yimbele nayon president ngabe leydi le CDAO be an domta do bomako do le balde ngaroje de ciagal ko Goodluck Jonathan horeju leydi Nigeria kiddo yottino leydi ndi ila alal bar jabbe non de so yoppino ko le ala jabbino do min jide gube M5 de Chile nayi ka fumin donki famrude mabbe non Goodluck Jonathan holitiri wiide wakande mo yidno e journaliste ende fedino detende M5 de be bibe jabanayi halaji di CDAO hali nyaloma hande no be bi wala fu ko yimade CDAO so wana rende president ngabe tan no kanko sugel ko kala may ga jiaadu le fedde M5 de o holitiri wiide o wi fa hande kaldal e be kettini tagal mudun dem be bibe jokitito majireji mabbe di fa Ibrahim Boubacar Keita yoppalamu o le on do wattu president ngabe nayon gombe leliide le CDAO de ana domta do bomako do tama e mbay hawlinde gede de fa pamra landol won don
e hakkilo honjotobe yo gabe be horebe leede be CDAO iti warde ana wawi tawe be kam biltati dallo e wi mabbe subabe be ana pami sanne kabaru politique ka ko wawi wadde fa be kebana tidallo o jogala docteur Mamadou Guissé andino kabaru politique wi ana mila hakkunde mabbe horebe leede e mbawi haltidinde be kollindira ko woni gonga Fatimata Touré noddi o
mbe andi tan ko ittata M5 e dow lawol mo hande fu am tiidi tan dow ɗum nden no kino ɗen ƴeewen ɗum laatoto e ɗum naɗum kinnesta eywa o mission so wona cikkiɗi ni ana milata o won cikkiɗi dade sabi ko waɗi ɗiɗi arandeyɗi so keɓaali sago muɗum fo o délégation to an tiiɗi heɓa sago muɗum ka mbiɗa anndi président waroɓe jonɗe ɓe fo ɓe président hakkillanteɓe président annduɓe gonga jiɓɓe gonga golliroɓe gonga nenno soɓe gari miɗo mila ɓe ɓe mbasata haalnude président o gonga wondira gonga so jaɓali gonga o ana mila ma timmira honno yahayta mi timmira ni ko mbawɗen jondorade so o délégation wari so kaldal ɗe kawral waɗale goho goho ni na président nangama ni na yimɓe leydi ndi kaɓi hakkude muɗum fa nawalla waɗa hen nenno ɗum wona ko yiɗande adduna o e so joni so tawi ɗum to waɗi wajiɓe sonna sorla sin immo kadi to widdae ko golli ko haali gollude wonta lam muɗum
le wuddu e saha leydi meɗen ndi bonandaji gadi kasen leydi e balɗe himɓe jeɗɗon himɓe jomɓen kaɓorɓe annda ko goni gadi ɗi golleji fanɗi fo himɓe jeɗɗon kedde ke ɗi bonandaji barumɓe gadi kake du bonnama sanne ɗi hippogoji e hulɓinagoji terroriste e gadi fa himɓe hewɓe joppa galleji muɓen yaade gelle goɗɗe Aminata Diallo
yimɓe ɓe kaɓorɗe bonɗe kippike altinere noga lewru jeyi gendi pétagu e les cercle douange o lewi yimɓe tonɓe yimɓe taton woni ko keddi hen yimɓe fa heewi mbarmi hen hippande wonde kasen waɗi fa han e ley cercle o e gendi wiyeteɗi almina yimɓe nayo woni ko keddi hen yimɓe hewɓe mbarmi hen barameje nawɗe kaake kewɗi bonnama hen non hollitiri yimɓe ɓe min keeɓi tonɓe e ley wuddu leydi ndi hono noon e ley sahel leydi ndi ɗum yimɓe terroriste en ana gondi waɗude bonanda ji e gelle kewɗe to banja garato e les région map yimɓe jaadisinkoɓɓe daari gelle yogaje fati ɓe yimɓe muɗum en kalda e laamukoɓe wonɓe tonɓe ɗe golle woni yogo benewe sisangi jon nogo sugu bana kañi e gan golle jogaji hono yaade ladde en remoyde en fandarude leɗɗe kuɓɓirɗe fo haɗama e ɗe nokkuje e les région gaw o yimɓe wonɓe e gelle kewɗe kolliti wide yimɓe ɓe kaɓorde bonɗe mbaji bini ɗum en iwde nokkuje muɗum en lewi laamukoɓe wonɓe tonɓe ɓe yimɓe galle ka kawrindinama e galle ɗiɗi e les cercle en songo o woni fafa kañi e wataguna ɗi bonanaji ka fu gaɗi wakkati mo kuɓal takuba ngal fuɗɗi golleji muɗum alalbal ƴaɓɓinde sappo e joyi lewru jeyi to gawoto ngal guɓal waran wallude e haɓɓitiɓe leydi malli e haɓɓude terroriste yaaku
ñalawma alal talatare keña noga e ɗiɗi noga e go'o lewru juillet ndu ñaw coronavirus o nangi himɓe ɗiɗon woɓɓe joyon cantanama goto woni mo accay ko naati le leydi meɗen ndi warde hannden o nangi himɓe ujunaji ɗiɗon e temen nayo e capanɗe jeɗɗon e jeɗɗon santanaɓe yo ujunere e temere jetton e debe sappo e jeego ɓe o accay yo temedere e noga e ɗiɗon kabaruji actique covid keɗɗen Mamadou Sama Seck Oumar Waygal Aminata Diallo
caggal imadra amen le cuuɗi dogotoro commune 4 5 et 6 hande en kinato commune ngaji 1 2 et 3 ngalure bamako e leɗi ɗo cuuɗi dogotoro ɗi fuf sériyaji sakkade ñaw covid 19 ɗo gattana hakkillo ka wona yimɓele ɓe fuf taɓoto ɗiɗo sériyaji ɗi ɗum ko metti sanne ardiɓe cuuɗi dogotoro ɗi keɗɗenna ko heɓani en Mahamane Baba Kunta dow kabaru muɗum
Fi goto nata don to tawe lotal juude mudum wattugol mask gol yo wajibi yol e homo fu ila jeegon yende bete fa sappo e jeegon yende kikirde midon don haybude fa gardotobe jamma bedum
ngal hono pamir don no miden suudu dogotoro ko min dido boddo bomoko do sada wara fa nata wajibi tan sinna dewa dati dentirdi nyaw coronavirus yoga e warbe sawrade be an belti do hen sanne goto tawano to noddirtedo Habibatu Ba kedem ko mo sifi do hen
Mira neta na hani rentade rena gondu mudum mido mila dum hakkile lobbo e homo fu
sa iuri komin dido bo bomoko do fanjirta komin gooba sawrobe tombe fu sinan dewa dido dati no gote lami dudo suddo go toror hollitiri wiide dum e tawede fo wi wajibi tan sina jabarde hokke hakkilaji dobbi keddam kanko docteur Jakari Diakone ko mo sifi do hen kanko lami suddo go toror komin gooba do bomoko do
tous les efforts
comme fou wana ko wayi fa tabol lawi dento di dokkadi min gadan ko min bawi fu fa gollobe tinna lawi dento dokkadi wakkati fu min ji gollomo wala mas min micintinan dum wada won yimbe yogabe worobe don be teddina lawi dento di dokkadi di nennu min an pammina be do majjum
le respect de ces mesures
le sou docteur ko min tatobo do bomako do wana non dido dati gondi e rewirete mi anda fuko lati sabab mudun wakkani min dari fa lami be tombe kalande wala fuko be jabi sifade do hen
ada do nyawbe coronavirus bo tigi sanne tutum tutum e wi ardibe ciudi dogotoro di nyawbe tatutan woni limtabe e le yontere e wi sappo e goo yaade sappo e jeegom le juillet hitande 2020 e wi horojo gollir rahmani de cellal region o di jamnel da dam to nyafugo ton fuf tama so wali fe nyaw o kanon kambe ardibe ciudi dogotoro di nan darda jamare region o wottande hakkilo sanne seraji holitali di ketana landul meden hande ngul jawboto professeur yakuba turuba kanku infectiologue yubna golleji dun nokudi do bo do nyawbe covid 19 bismite l'hopital point g
Allo docteur
Allo docteur wakati mo nyaw coronavirus o wodi yalla lawi kerondirde na way uditede na
terrestre
ina jangube ni mbiyan wana hunde suwininde to bange goddo oto dun wadda tidan laaji kebal sun jewi laawi lobbi e majjun ko jabbi ko eden kani yawnude ko warata ko woni uditinde laawi kirondirde di ko andu enta eden andi o nyawka tayende mo timmi eden kani yawude laawi didi di fu ko dun yadata ko e ko dun yadata
a jarma professeur Touba e dido jabuji di dun timminta acte covid meden hande UNG e jangu yalla hisade nyaw coronavirus te buchundirde ma dunno tamondirde juude
studio tamani
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
kabaru jingon ile region ngani meden diya jaran lamu segu be nayon jomben kaborde carte ke car goto dum wadi altiner jabbene de wattu 23h30 bangi ngendi tigi do e segu anwar kilometre ji chapande jago nedde goto hedde ken holtam yode bande ji di jadi du e jawdi ji mabbe minitaaji sedde tiagal mudum kamion goto wari gombe ke o car goto gonod do ngul lawol holtam yode o kasal himbe taton kedde ke hen bammudu gadi fa heewi gawo bal kuminide mobugul e nyamandeji woni avec fuddi jande illa atinere jabbenande fanande jande yo fa hawrbe henbe fuddo buri durbe gawo wataguna e tinaha mu kollite no gollirata fa be dro kebal de jande balle tati ana fa wi do golleji be projet be noddirta projet resilience et cohesion sociale de communauté frontalière de liptago gourma seru le ilamu kay hultawede neddo goto atinere jabbenande ndiyam tobo nabi dum himbe wi sedibe o mo wonno do mutuma ko do wino fo tadja gorongul de wonno ko ndiyam ndiyam dan yaadi e makko himbe ton ana gondi e wadde ana gondi tewtude yalla tew makko ana yite yo do kaddu di kabaruji ka kedde hedade yewtere nde ana wudi wassalam